Brbadadadanisha.
EQ.
Bada, hey brother dadanisha, jeshi yangu guano badanisha, piganisha abete kitisha, na imbechi, hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, iki baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chuma ya doshi toe moshi, angusha lungula, hey, hapa ni sherehe. Hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, iki baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chuma ya doshi toe moshi, angusha lungula.
Ay, pedi pedi sherehe ni mewai, smoky lady napenda tu manguai, stucky lady wa musho lijudai, rada chafu ni pesa tunadai, tempting, sherehe imewai inapenting, na watu wamebeba ni mabig ting, kelele shhh.
Pedi faru, brbadadadanisha, ay ay ngwai sete ngwai ngwai ay, ay ay anapenda ngwai ngwai ay, ay. One bloody fucking nigga, pedi faro ndo majina. One bullet kwa warazi, when I pull up the trigger. I'm straight at a ghetto, sezi afford kuringa. Super toto kutana, mteka na mkuta. Aki uno, kutingisha, aki uno.
Brbadadadanisha. Hapa hapa ni kubanjuka. Hey, DJ wacheze. Ngoma za kuraruka, iki baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chuma ya doshi toe moshi, angusha lungula, hey, hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey, DJ wacheze, ngoma za kuraruka, iki baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chuma ya doshi toe moshi, angusha lungula.
Loni Friday siku ya mwisho ya wiki, niko party mood, sidai story mingi, juu life ni fupi na mimi sijifungi, ita waiter alete round ya pili. Pipi, mina penda bigi, sema bad girl, bado mini bad girl, I'm a bad girl, bado mini bad girl, niki twak twak, bado mini bad girl.
Hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze. Ngoma za kuraruka, iki baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chuma ya doshi toe moshi, angusha lungula, hey, hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey, DJ wacheze. Ngoma za kuraruka, iki baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chuma ya doshi toe moshi, angusha lungula.